Exibato, Royal Anti Music.
Hey,
nali tusubira nti akalimi kalavu kalichuka katika imunsi ndala ketaya ze yali akunyumira katilavu sitaseni wachichusa olimu kadirisa ondaba numa chichito sasira ze yali oponetiwo wetwalinga tugusamba katyatone samba kati teteka nyamusuba wagumpe chitanga lagwe kuba wasikira gwe muntu gwe nali nino kubalaga emikwano neŋŋanda kikitolaba tigano mukatambala simazi naye katobye gwe kati weteebere era nga tonaba kugenda kkiriza mukwano ndese mu matinga galavu kuba ennyanja y'omukwano gwo kirabika ngisikudde wemba nakunyiiza sonyiwa omutima sirwazi hani tolumya kimanyi bingi byondowolereza naye bambi saafuzibwa bwentyo kimanyi nakunyiiza naye sonyiwa omutima sirwazi hani tolumya laba ndi ku mutyene onekute sirina kyakola obulamu bwe kyayi ndi mu kibira nsobeddwa laba n'omutwe guluma naye kakasiraba n'obwongo tebukola okuva lwe wanjagala obulamu bwakyuka zenna netaaya ne kabodo kalaba naye katidiya nali ku nnyama n'oziza katunkuma kati olutambi walukyusiza bwe twanyumyanga tonewala kati mpawa mukane mutulo buli lwe ngwawo ndogoota na mukwano gwo diya nesuubire nali nina okubeera naawe byakyuka kati batoni ye mukyawe nzijjukira akalosa akalimu kalya kamuli kaloza kibuyaga ke yafumuula luli ku makya wemba nakunyiiza sonyiwa omutima sirwazi hani tolumya nkimanyi bingi byondowolereza naye bambi saafuzibwa bwentyo nkimanyi nakunyiiza naye sonyiwa omutima sirwazi hani tolumya laba ndi ku mutyene onekute sirina kyakola obulamu bwe kyayi kati nkusaba chansi era nafuna mafuta galavu naguze nakamoto kabakaita mutima nga kavuga omu sikalukale nali manyi nakufuna nga mponya katale bwe wanda galavu omutali mbalabe nga n'abaali abalabe mbasanga babonga nayo maliridde okundeka laba balyo basanyudde laba n'embeera y'obudde bwe yekyanze naye kunyigidde ekyobugagga kye nnina lwakyo ntulugunyawo tibambisonyiwa olugendo gyendaga waluzibi olutalo ntankudde lwalava ebintu bisobye maze sikyepanka emikwani gyampa byanagisonyiwa kirabika ku ssimu yo yesi yafa omutima saboddemu ogunkwase diya wemba nakunyiiza sonyiwa omutima sirwazi hani tolumya nkimanyi bingi byondowolereza naye bambi saafuzibwa bwentyo nkimanyi nakunyiiza naye sonyiwa omutima sirwazi hani tolumya laba ndi ku mutyene onekute sirina kyakola obulamu bwe kyayi